gentlemen, CIA. I got lynch on this one. Efunde fwa kuba taiti na lesa wandi Hafumi mfimfa vike laiti mumweo wandi Habwele esule na saiti ya mupashu wandi Handangene shira ya raiti muruendo rwandi Chasaka mane pari fight na barwandi bandi Patu ena talala naiti pamweo wandi Halansungiri la uwa ila no wacha Hashu wala nsumuli ena nalikwata Nombate shaiwe, jefwa ishaiwe Ulingilo shipe, pakutitu kwa nishe Ulwe ndolu Twatendeka, tetinkubepe, twalisezeka Umulwani n'abangeri bakwe balima Hapa sweka batukonka lotoloma Mission kumana fwebo twafirwa Echo de kulomba webo wifirwa Kila pali iwe no to back down Na ngufia kwa sawila wa mashiu ya kwe Hali sosa talekelesha wana bakwe Webo na nebo Chietu mana kapiku making a shua lesa Rife mupepi Huku mfwe chevo chakwe china jita Fionse fiale mbwa tufire tuwa jita Ulabe kofia mubili lesa mupashi Paku mulumbanya ube mumupashi Wibane chilumba wifushoro mkumbwa Hubo watasha pari fionse figumbwa Nelo waluba, ube pa makufi kulombo Welelo pa bubifi Lesa tafirwa, nobe wifirwa Ndekulomba we mutima wandi wimfirwa